ZWAP.com.
Keep on up,
it's the kids, baby. African princess tulianza zamani bugana tena tukapendana na yeye tulianza zamani utoto ujana kugombana kupatana na yeye akili nazo zimeshapotea na sijiwezi mazima mikwa kenyanga nyanga nikimona joto majasho kulowana na data mazima mi mtoto mama yananoga mapenzi ni matamu mapenzi mi moyo wangu ti 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 wali mwangu wa wapendi washa semaga mengi eti naweza kukuchiti kukuchiti
my totori oh totori totori
Nachokupendea wewe ujisiki hata na maneno yao yasiki au misko sawa maneno yao hayapunguzi pawa watamaliza waganga na manabii hata wakoge madawa wakufiki au misko sawa maneno yao hayapunguzi pawa narudi na hii tena kichana na wewe mapenzi sirudi tena wengine wanitaki mema stories za uongo ma drama na ma cinema apendi pesa, apendi show,
ananipenda tu
iwe chumbani, iwe jikoni, ni mahaba full nakisema love you,
me I love you too
na ndoma
yana noga mapenzi ni matamu mapenzi ni moyo wangu ti 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 ti
ti ti ti ti
wali mwengwa wapendi washa sema agamengi eti napenda kuichi 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 kuichi
Washa semaga mengi eti naweza kukuchiti kukuchiti
ZWAP.com